vile na kupenda nitaisi uchungu ukienda mama. Nisha kukonfirm umeshinda supu ya mrenda mama.
Najua chako imekuwa wewe na mkitamu na kuwaza wewe. Kiongozi wangu waga ni wewe, inakupenda milele.
Ai, mapenzi nyavu nyavu kutoka kwa wangu mbavu. Imenifanya fiatu fiatu wangu kipapasa shavu lagu.
Baby unipaka tete tete, nidekeze unileweshe. Mina pindu kinipaka tete tete.
Nitakupaka tete tete, mina pindu kinidekeze. Nitakupaka tete tete. Yeah, yeah, yeah. You, anything for you. I'll do anything for you.
You, baby, anything for you. You,
baby,
I'll do anything for you.
Adasa, do you know? Mina tete mega because of you. Adasa, do you know? Mina cheka cheka because of you.
Vipaji vyetu vimetuleta pamoja. Nasikitika sikujua mapema, ila muda huko tutajenga pamoja. Yani ni mimi na kuimora.
Baby nakupenda nime notice. Hallelujah, you're the only girl I know. Nisha kukemba kemba and I like. Sita kucheza, you're the only girl I see.
Sika make music, tutengeze mtobi. Utawete Celine Dion, tutengeze mziki. Tulishane vizuri, imeandikwa.
You,
baby,
anything for you. You,
baby,
I'll do anything for you.
You,
baby,
anything for you.
Nyatima nyako imora.